Kunini ngifuna wena ufuna mina kodwa solani.
Bengithi ngeHIVs khona igari ngizokhambisa ngathi cwele mapakisha baphutshele ngwaHIVs. Bengithi ngeHIVs khona igari ngizokhambisa ngathi cwele mapakisha baphutshele ngwaHIVs. Basophe ngasipheli nyoka bafuna ngibatheli ndoba ngena sengishisa iduzo majek wansi ngikhiphin on ngikudinga nesquad sakho funa kusizokuyikhashaza. Ngikudinga nesquad sakho majek wansi ngishisa iduzo.
Ngizwile bethu bufuna lapho engakhona. Woza, woza. Ngizwile bethu bufuna lapho engakhona. Woza, woza. Ngizwile bethu bufuna lapho engakhona. Ngizwile bethu, ngizwile bethu. Ngizwile bethu bufuna lapho engakhona.
Woza, woza, isweleba tubufuna lapenga kona.
Music at iminati.com.